uryangu wambaye kirezi aminya kutera naminya gaciro warufite ugiye narinziko rugenda hano muntu uzashira abonundo gusimbura akakunyibagiza naho ijuru ryamanuka sinabundi n'ukuri kwihangana byanze n'ibitotsi sinkibibona umutima n'ukinyime era kwishira ikosa nakoze ndarizi nubwo narimenye nkunze maze kubona ku meze nk'umwuka mumeka sinabahubayi ubu tumva uburemere bw'ikosa nakoze kurusha uwo narikoreye Ndashoboka gangu urebe Mutuma Ngurebe ibirimo Bituma uhinduka Kuko Naho ijuru ryamanuka Sinabona undi N'ukuri kwihangana byanze N'ibitotsi sinkibibona Umutima n'ukinyime Nakoze ndarizi Nubwo narimenye nkunze Maze kubona ku Meze nk'umwuka mumeka